کن سگلے امریکا دی سگلے امریکا سمبتا عبدالبتا گلگلے کیسا سالما فلکا جلک ابے انگا ساسا دی میتر باندی تکڈمی لام تکڈمی شنی سردومی تو قرد واشنطن ڈی سی را سگن تا خان ارمون ساتلائی کی رت تمساس کناب آم مدر کبا اکنالتن وردفتو تکینیا کن تربانیت گویا سمبتا کریات کوپی دوبرتو تاف ماتی دی Opi dubartu taaf maati kanar akeisat matadurele la marrat fulle fanna. Matadurelein kunis dubartu nheddun ulf ofarra baasuf saat laman hawaas akeisat muggat saat lamusani akkasumas Uganda keisat hawaasi dubartu ta ijolle harm hoosisani haadoli harmi baufi abet abdi horaniru. Jalgab kan Kenya keisa ulfan barbaadam ni baasun rakko fayyumma inni fidurrati gabaasak indai. Esina. Unfa ofirra baasun Kenya keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee konyaan kifli kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirra baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'un mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakal akkasii naannoo sana keessaa du'ii harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasii Halimaa Gongoo. Marsii Kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti. Jaalalleen ishee waliin waliin galle. Maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne. Kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala. Ulfa sana basuf dirka mshe dubati.
Kutulia pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu na wajua tayari.
Katema says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Matinko heddu akana hordofan wanan bekuf manat gochun dandenye. Kanaf gara Mombasa nake. Achittis hospitala deme ituntan mana adam fayyadame. Sodaf bikiltuwan biyake sawalit maken kopese. Nan uge. Sana booda iigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deeme jette. Mo'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu.
And you get somebody maybe the uterus has rotten, gets a condition called septicemia.
Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septicemia jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyatti keessatti waggaatti ulfa gara 1500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leylaa Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu. Fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii Kataanaa kan irra ga'e. Seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhagaan ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa. Ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emily Naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa. Sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uushee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf. Maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee Jawaan Darban keessa hospitaalli Kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Kennedy Miriiti qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
We are also exploring on what are these causes of maternal mortality that we have not identified that are causing all.
Sababaawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra. Tokko ulfa baasu akka ta'e beekamaadha jedhan. Akka tilmaama ogeessota fayyaatti Keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota 7 darba. Kanneen kumaan lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. Gara mata duree taanutti innaa ceenu immoo hawaasi dubartoota daa'imman harma hoosisanii kan Ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefuu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi Haliima Atumaaniif Mukaasa Fransis Ugaandaarraa ergan. Baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa Mbaabaazii Rastii dhaqqabe doktoroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu geggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman. Rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte. Innaa wal'aansi fayyaa taasifamaa fi turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye. Kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe.
He was given powdered milk but unfortunately he faced a condition called neck stage 1 whereby.
Mbaabaaziin akka jettetti aannan daakuu bulbulanii kennaafii turan kan nama gaddisiisu dhibeen necrotizing enterocolitis jedhu ka sadarkaa duraa kan aannan daakuu garaachisaa sirriitti daakuu dadhabeef saaxilame daa'imni koo jette. Rastiin hawaasa dubartoota aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan bira aannan harmaa argate jette. Reeshool Aguzuuzii Bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
Because she had a supply. She asked the doctors, where do I put the milk? They told her, oh, we can do for you.
Aannan harmaa hedduu qabdi. Aannan kana eessan ka'a jettee gaafatte. Kan isaanitti himan kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofa naan jedhan. Haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a nan barbaada jetteen jedhan. Aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a ji'a qaban irraa dhufa. Garuu aannan arjoomuun salphaa miti. Akugziibiyoon akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan.
The blood work that we do, we check for HIV, we check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
Qorannaan dhiigaa nuti geggeessin HIV, dhibee tiruufi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan syphilis jedhamu ilaallata. Vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan CMV jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna. Aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan. Saadiyaa Huseen Mulaangwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte. Haala kanaan kan isheen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaaddullee dubbatte.
The fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or give.
Gammachuu waan kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyaawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyaawaa kennuu kooti. Gargaarsa kana caalaa maaltu jira jette. Hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota 3 darban daa'imman 500 yoo gargaaru aannan liitira 800 arjoomtoota 150 irraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Nagati an tujbe horati.
Matadurin tanmo wae lagu faya dubartota ratfulle fata jalanne isa.
Walkabil Villa LVCT Health jedam kan Nairobi kese jurutti hojjetonni ergabil bilafi barrefama gutumma biyetti da hufde bikennu gafile rachalan wae faya wal hormata kesuma marsha labujia akkata edubat kenya kesete roba ye wae labujia hichiti fi akak anit kanilala mutau dabni da immani kan tokumma motumota yokan UNICEF ibsera abati chakajadut shamarran umri kurno take sajran yeroba yeo defanno wae kana tora interneti rabar badu garu wanni argatan yero hunduma sirrimiti isana kasigar garu motumman kenya UNICEF fi LVCT house api mobaila oki kenya jek kan shamarran umri kurno take sajran umfadan wae kamasani akabaratan tasisu umaniru abati LVCT jedamu Kesat gorsitu wae faya kataan Kate Ugutu kuta api oki Kenya jeramu kana hoganu.
It tells them having a period, that's a normal thing. It's not something to be ashamed of.
Laguji hakabatu nisani kun wan metige kata yetinima. Wan tika anamiti kanaf wan tfayeda mukaban isa kargatan baka sanjran bekuni dendogu. Omisha sambarbaju sukan argachu dendogu. Akasumas iyad samusani kisijuru degara. Samunisa namoni tokotoku. Malif ila gudia jian aka umo muhindikani. Malif nigara kajara nigavadu.
Cecilia Loku namota kumasadeti ol. Api yokan aplikashini kanafayeda manke sato kura. Hada daima toko katate lokon odefanno api kanavattargam osoduran argatete. Ulfa umri shamarumma tishe mudate tisun nandanda atwejati.
If I had that information, like this app, it can.
Odifanun akka api kana oson kabatirati. Naguji ahorrofi gujota ikti ulfaundando tilma undanda anture tilan ulfaundure tila iroma hara daimanta unture.
Akka abilen egun safaya adunyara jiran hedun jirani sochin kun namti sala gosa hunda rauf kusachun. Mala ulfofurra eguf ibbat ibbat buwak abisataye tokicha. Bosonni ulfa ittisu adda adda kanaka kinini ulfaw ittisu likimsu. Yokanimmo kondami fayyadamu charra ulfaw baye ris fayyadantota oki Kenya. Marsala gusani api kanavati hordofu kofotontani gorsitota barrefaman yokan bilbilani. Wae mirga faya wal hormata barudandou. Chet keima abbasa degersi shamarani United States ke sattargam. She is the first jaram Kenya ke satti ho jatakan jiruotaw. Afika na degerufis director saganta taudan ujjatu. Hawasa faya wae salafi wal hormata reti mari achur rafagat. Yokank anaw ke satti kalak ni akka afika na barbatisata udubbatu.
Mentors are particularly shy to
kiss a tubus to Shamar Rawalin, why your Ragumma, why Gulkulina Yoro Laguto, Hasonic Anno Shamare, Hawas Marsal Laguk, Anisar de Yadra of State, Tilmamundendam. The Lakati, Namohai Akasi Shirafitun Kabut, Kun Adim Science in Momat.
Kenya is at Shamaran, Umri Kurnota, Kesa Kanjan, the Dugalesan, Kudan Kesa Afuru. Ulfata u yokan immo daima godatan yujechudan minister fayya kabiyatti beksejira
kun copy and namanna muzikati copy kuni sambata fi dilbata gale america saganta afan oromo ra kan sinidago copy kana kunde se kana sinidi esu an dofkan murda
copy dan namanna muzika harra sirba dargaggo turban kanam jollumma isati ni duani adunya kana rabokote kadir amadin jalkamna harne isati fi sirbe si fakkabera si sorufi si gaggarufi jade kan sirbe garu akka hawi sati itu harme sati fintaini karar rattafi
Armi ko siya de rai, olma ke siya de me, garke
Fajirtani sagale America saganta afan oromoti mirara ko jetti asanti aschu
Thank you.
sirbotani bara ke tejiru kana ke sta ban ke sta to kokani bayan tsadi dursen ki bare jira Pakistan segala Amerika seganta afan oromo kopi dan nama-nama muzika kopi Kenya tipu vejra wajin intura
It don't get mad. kite nakate jande orma bobo bobe ade mba kali si jande orma mitira dra dabe harin garana wada samu yada nalalja kaus kaus nanada nanada nananada nanwa wata enyo najela wata
Pagkakita kenya kopin ang naman na muzika turban ka na kanumar ragwata turban mo po ang makopi brati ni walit devinuti baka yung kaluti payata kan kopi sana sinip iose ang bafkado mo rodati nagatula
Anagati warro se pate nam tubake si wongurara na tati ni ganta keke si dumesa tinata puno hakayan dito kaya bebe tubati ariyo rengito urto Medicine badu garbra waten baku rachabaron badu deri umamando uyan jatu mata e deja badu reato sa umarka diwate e yasi se garako sa bitun sabaku wanama
sagane America saganta na fanorumo galgala kesa sa alama folaka jalqabe hangasa sadiki gama satellite qopi dabarsu kanara asratra wata Kopi boitin ulit debina, kanisin kesumbes antujube horati, negat bula.